Diti uppercut, chepeza mungena ngaphakathi. Kwami nawe dala ndikukhathi. Mara wena unimoshele isikhathi ndiyayazi. Awusibani, neyokuzimala eyihlangani. Xa ingxaki yam siyisikhathi, nabane benongakhalazi. Time is money manyani dali. Sibana waranzo ngayakho iplani. Yase ndiyazi noba usirias or udlala ngam uhambisa nje isikhathi. Iza kamnandi sweeter. Fanele mpani ndiyafunga mcina. Sancokola nawe vele kube right. Kube nandi, kube ngathi singahlala sayiduba. Face to face ndikiwe siluzi. It's never late, you can pick a juice. Fane siyakwi-day, tokoru my place. Sitye chocolate. Kungenzelwe dali masiyekeke. Ukhange nomnye ndiqhubekekeke. For so many years, tena lange dex. Sisigqibo ngosenza, unimoshele ixesha.
Umjolo ka Facebook and some phone. Siyathanda sabonana noba mna ndiyakumema awufuna uvisitha eunayo umfana bhatini exabana yazi mna ndiyakunganywa endinde yogqitha bendifuna sifote nge-iPhone wenu i-diamond lo picture besingazi uyi-editha cause wenu ulayitwa kwelayoni ndikhalo kwekhayona ndinilapha ngumsindo ndiyathutha ntombi kwanele mna ndikuthanda kwenene ndingathi ndisiphathe kweshumane phetha shukane cause ile soze ndimele sendiyazulimenemene khawundikhwelele ndicela si andifrendane if awuzuze siphunzane khawundimamele sisimna ndilomele mene ndikunikuthandwa lewele but umane undiqhatha uthi ndikuthengele idatha uzawukufika apha leta and uyakhweleta kodwa ndibandethwa phakunetha suka masuka nebhetha ndibhalele ileta mthokuwe le nto endayithetha ubusuku bonke ndiyasiqotha kodwa uyihita ingathi wena uyandihayitha ndikufaka i-K owanze ukuseta
umjolo kaFacebook and some phone siyathandana.